uliopita.
Tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu tunakushukuru, tunasema ni asante kwa huduma yako, kwa neema yako, kwa mapenzi yako Mwenyezi Mungu. Ona tumeona siku nyingine katika maisha yetu, sio kulingana na mapenzi yetu lakini kulingana na mapenzi yako Mwenyezi Mungu. Tunakushukuru na sifa ni zako Mwenyezi Mungu. Tunaposimama hapa mbele siku ya leo tunataka kushukuru ya kwamba ni jambo la muhimu la kuweza kusikiza neno lako na kupatia maarifa na ile hali ya kuelewa. Kwa sababu sisi wenyewe ni wadhaifu na ni wanyonge, lakini kwa sababu ya msamaha wako, huruma yako na mapenzi yako, unatupatia nafasi ya kuweza kusikiza neno lako Mwenyezi Mungu ambaye ni uhai na uzima Mwenyezi Mungu. Tunaomba kwamba utufunue akili yetu, mawazo yetu na macho yetu, tuweze kusikiza vile ndugu Jeff ananena, kwa sababu ananena kulingana na maagizo yako Mwenyezi Mungu. Tuweze kuyafuata na tuweze kumpendeza Mwenyezi Mungu. Naomba hayo machache nikiamini.
Amen. O come, O come, Emmanuel. Okay, I have a question. Who is Emmanuel?
Kuna swali, Emmanuel ni nani? Emmanuel ni nani? Unabeba mkono.
Just say it if you know. Who's Emmanuel? Okay, it is God, but specifically in this song it is about who?
Jesus.
Okay.
Katika tenzi hii nazungumzia Yesu Kristo.
Who is the rod of Jesse?
Nani ndio fimbo ya Yese? Nani ndio fimbo ya Yese?
When we're singing, O come thou rod of Jesse,
wakati tunaimba tenzi tunasema kwamba fimbo ya Yese ije.
Who is that?
Je, ile fimbo ni nani?
Just say it.
Sema.
Jesus. Okay. When we say, O come thou day spring.
Wakati tunasema kwamba chemichemi ya uzima ije katika maisha yetu, tunamaanisha nini?
Who is that? Jesus. Okay. What about thou key of David? Who is the key of David?
Ufunguo wa Daudi nani?
Jesus. And who is Adonai?
Je, Adonai ni nani?
Jesus. Yeah. I just want to make sure you know what you're singing. Okay. Question 140 on our catechism. What happens to men when they die?
Nini kinatokea kwa wanaume wanapokufa?
Mili hurudi makundini, na roho huenda kuwa pamoja na Mungu au mahali pa mateso na kusubiri hukumu.
Okay, very good. Now, I want to again turn to the book of Proverbs.
Na leo tuendelea kuangazia kitabu cha Methali.
And we're in Proverbs chapter 14.
Tunaangazia sura ya 14 ya kitabu cha Methali.
And I want to focus on verse 2.
Tutaangazia mstari wa pili.
This is the word of the Lord.
Na hili ni neno la Mwenyezi Mungu.
He who walks in his uprightness fears the Lord, but he who is devious in his ways despises him.
Yeye aendaye kwa unyofu wake humcha Bwana, bali aliye mkaidi katika njia zake humdharau.
I first want us to understand that there is a form of Christianity today.
Nataka jambo la kwanza ni kwamba tuelewe ya kwamba kuna aina ya Ukristo, yale ya madhehebu au makanisa ya Kikristo siku hizi,
that is just not serious,
ambaye haiko makini na neno la Mwenyezi Mungu.
According to the philosophy of the day,
kulingana na vile ambavyo watu wanachukua mtazamo wa maisha katika kila siku,
many Christians follow the world far more than they follow the word of God.
Kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu wengi wetu tunafuata njia za ulimwengu zaidi kuliko njia za Mwenyezi Mungu.
They think, let me put it this way, many Christians think that it is okay to say they believe one thing, but then in their lives they're living another way.
Wengi wetu tunasema kwamba sisi ni Wakristo, tunamcha Mwenyezi Mungu, tunampenda Mwenyezi Mungu, lakini katika ile hali tunaishi maisha jinsi si wenyewe tunajipangia.
Now this proverb speaks specifically against that.
Na methali hii inaeleza kinyume na yale ambayo sisi huwa tunatenda katika maisha yetu.
Because this proverb is talking about those who walk in uprightness. It's not talking about what they believe, It's talking about what they actually do with their lives.
Methali hii inatuambia jinsi wale ambao wanamcha Mungu huwa wanatembea katika njia za unyofu, wanafanya kulingana vile Mwenyezi Mungu anapenda.
Because it is very easy to say that I love Jesus, that I'm a believer, I'm born again.
Ni rahisi sana kwa mtu yote kutamka ya kwamba anampenda Yesu, anatii amri za Mwenyezi Mungu, huwa anaenda kanisani kila siku.
But that's not the question. The question is, do you live your life as though this Bible is true?
Swali kuu katika maisha yako ni je, unaishi jinsi Mungu angependa vile maandiko matakatifu yanatuelekeza?
Anyone can say words. Talk is very easy.
Ni rahisi sana kwa kila mtu kuongea. Kuongea ni bure, haulazimishwi. Kila mtu ana ulimi na ana nafasi ya kuweza kunena maoni yake.
But living a life that shows you fear the Lord, now that's another thing.
Lakini kuishi maisha kuonesha kwamba unamcha Mwenyezi Mungu ni jambo lingine tofauti katika maisha ya mtu wa kawaida.
For the Christian, their beliefs and their life must be consistent. They have to be the same.
Kumbuka kwamba kama wewe unajua wewe ni Mkristo, wewe unaamini kwamba unamcha Mwenyezi Mungu, unampenda Mwenyezi Mungu, maisha yako na amri za Mwenyezi Mungu lazima ziambatane.
Otherwise they show that they're not really a Christian.
Lakini kama wewe unasoma Biblia lakini vitendo vyako ni tofauti na ambavyo vimepatikana katika Biblia, inamaanisha kwamba haumpendi Mwenyezi Mungu.
They are devious in their ways. They're saying they believe one thing, but they show with their actions what they actually do that they don't really believe it. They're being devious in their ways.
Hao ni watu ambao wamejaa hila kwa sababu wanasema kwamba wanamcha Mwenyezi Mungu, wanatii amri zake, lakini wakigeuka wanafanya maneno kulingana na mapenzi yao hao wenyewe.
And here in the Word of God we're told, he who is devious in his ways despises the Lord, hates the Lord.
Na tunaambiwa kwamba yule ambaye anamchukia Mwenyezi Mungu, anakosa kutii neno lake, ni mtu ambaye anamdharau Mungu.
All throughout the scriptures we are told by God that there's a connection between belief and action.
Tunaambiwa katika maandiko matakatifu kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi Ufunuo wa Yohana kwamba kuna ukiunganishi kati ya ile mtu ile hali ya kuamini neno la Mwenyezi Mungu na ile hali ya kutenda kulingana na Mwenyezi Mungu.
There is a connection between belief and the way we live our life.
Kuna uhusiano kati ya vile ambavyo unaamini na vile ambavyo unaishi maisha yako.
And so if we're living our life in a way that is opposed to the commands of God, we are actually showing that we do not believe God.
Ukiishi maisha ambayo hailingani na neno la Mwenyezi Mungu, inamaanisha kwamba unapinga amri za Mwenyezi Mungu.
Remember what Jesus said, if you love me, you will obey my commands.
Kumbuka vile Yesu Kristo alinena katika maandiko matakatifu kwamba alisema kwamba kama unanipenda utazishika amri zangu.
Jesus says, if you love me, if you really believe I'm the Messiah,
Yesu Kristo anasema kwamba kama kweli unanipenda, unaniamini, kama unajua kama mimi ni Mesia,
then you will live your life striving day after day after day to obey what I have commanded.
Ya kwamba Yesu Kristo anatuambia kwamba kama unamwamini yeye, unampenda yeye, unatii sheria zake, lazima ung'ang'ane katika maisha yako kila siku ili uweze kutii na kushika amri zake.
Those who do not do so prove with their lives that they really do not love God.
Lakini kwa wale ambao wanasoma maandiko matakatifu, wananena kwamba wanaelewa neno maandiko matakatifu, lakini wanafanya kinyume na neno la Mwenyezi Mungu, inamaanisha kwamba wanampinga Mwenyezi Mungu na hawampendi.
Men are evil because they do not fear the Lord. They don't really believe.
Sisi binadamu ni watu ambao tumejaa na uovu kwa sababu kweli ndani yetu ni kwamba hatuamini neno la Mwenyezi Mungu.
They don't really believe that God is there, that God sees all, that God will surely punish them.
Kwa kwamba sisi wengi wetu tunaamini, hatuamini ya kwamba Mwenyezi Mungu yuko. Tunaamini kwamba pengine hii ni hadithi tu tunaambiwa, haiko kila mahali, hii ni mambo ambayo ni ya ulimwengu ambayo imetengenezwa na watu ambao wanatafuta tu pesa.
And so they commit their lives to doing all kinds of evil.
Na katika hiyo hali unatenda maovu kulingana na uwezo wako na upendo wako wewe mwenyewe.
What God tells us is Once you are saved, when you are born again, you are a new creature with new desires.
Mwenyezi Mungu anahimiza kwamba kama umeokoka inamaanisha kwamba umefanya kiumbe kipya na dhamana zako kama vitu ambavyo unatamani katika maisha yako inakuwa tofauti.
Though maybe you were evil, not maybe, definitely, though you were evil,
hata kama ulikuwa mtu ambaye anapenda maovu,
God has made you new.
Lakini Mungu amekubadilisha, amekugeuza kwa sababu amekuokoa na sasa umekuwa kiumbe kipya.
If you are a Christian,
kama wewe ni Mkristo,
if you belong to God,
kama umekuwa umemilikiwa na Mwenyezi Mungu, wewe umekuwa mridhi wa ufalme wa Mwenyezi Mungu,
if you are among God's elect,
kama umehalalishwa na umechaguliwa na Mwenyezi Mungu,
God takes your heart of stone, that evil wicked heart, and he gives you a heart of flesh.
Mungu anachukua ile roho yako ambayo imejaa hila na uchafu, anaibadilisha na inakuwa safi na ambayo ni nyepesi ya kuelewa na kufahamu jinsi yeye angependa uweze kuishi.
So that you can repent and believe the gospel and live your life for Jesus.
Ili uweze kutubu dhambi zako na uamini na uweze kuishi maisha yako ndani ya Yesu Kristo kwa sababu yeye alikuja kukuokoa wewe.
If you say that you believe Jesus Christ died for your sins,
kama unanena ndani yako ya kwamba Yesu Kristo alikuja katika ulimwengu huu na akafa kwa sababu yako wewe,
that belief must change your life.
Ile hali ya kuamini kwamba Yesu Kristo ndio mwokozi wako na alikuja kuchukua dhambi zako na akakuwa fidia kwa niaba yako ni lazima uoneshe katika maisha yako.
And you will walk in uprightness because you fear the Lord.
Na utatembea katika njia za unyofu kwa sababu unamcha Mwenyezi Mungu.
If that belief does not change your life,
lakini kama ile hali ya kuamini haibadilishi maisha yako,
then you are being devious in your ways. And it shows that you hate the Lord. You are an enemy of God.
Hiyo inaonyesha kwamba moyo wako umejaa hila na ukumpeni Mwenyezi Mungu na unamkaidi kwa sababu ya kulingana na matendo yako.
Let's all stand and pray.
Namtazimame.
Our Heavenly Father, we give thanks to you this morning for bringing us together to sing your praises, to pray, to hear from you in your word. God, we pray that you give us wisdom to understand these important truths. God, how we pray that you might continue to draw your children to yourself. Lord, we pray for this day as we go about our classes. Be with the teachers as they lead the students. Be with the students as they learn from the teachers. And Lord, we just recognize that we depend upon you in all things. And it's in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God from